yo, yo.
I saw some chai and now we chalice. Hoy, na na na, hoy, na na na, hoy. That's my call when it's on the salis. Hoy, na na na, hoy, na na na, hoy. I want to see good at the species. Hoy, na na na, hoy, na na na. I'm on my way up on the chafis. Hoy, na na na, hoy, na na na, hoy.
Yo, yo, set.
Yakumbula ngeso skathi ngekabi namedinam Anfuna umbiza ngekama kodwa ngoku imediyam It's now and then kuphela i-weekend engekhose bedinyam I'm his, she's mine, yeah imediyam Niqobo lamo, khokhalisa bantu esitatweni sami Mabhutera masistera khala ngayo esitatweni sami Uli gudu bashaya ngayo esitatweni sami Niggas go whoa, the number ngayo esitatweni sami She's the beautiful cherry yami uzoyibo Uthandwe ndimka cool and thandi yen and thandi la She's my main chick and young I like her X yami ekha fana nkondi no deny no
X yami nkweli kaka
She does the same thing pelu nyaka From tumele ndi mangeni yaka pasanga Kozu kinga ndi mlasanga
Neku yaku Pambene lo Neku yaku Pambene lo Neku yaku
Mnganemetyam usizibiza ngethushu kwakleni Phambeni examu loo nto ngafuni emagwabheni Yenza fuck off elife inyamu ndikhweli kaka Suphinde xa udibene nemetyam uthethi kaka Noba ungandithakatha nanxaka I'm spiritually strong And I ain't afraid and I ain't gokholi windy song Bangwahloniphi mna ucinga uzomhlonipha njani unyoko Please ntela ungeke cause elife inyamu uzisismoke Yeah Metamunayithanda Iphatha njengeqanda Metamanoyilahla Seyifaka irink kwisandla Thina sathandana Futhi sokwenza umntana Exam yaphambana Singasingabuyelana Exam thengi senza ingathi mna nameti And ndifuna usithole soze siphinde sisheri bheti Sohluka nakudala futhi asisoze siphinde sijode Andiphinde ndithethe mna ndizokuya
kunqoya
Pambene lo, neku yaku.